uSamuel oqala isahluko 20 verse 1. UDavide wabaleka eNayothi eRama weza wathi phambi kukaJonathan, ngenzeni na? Liyini icala lami na? Siyini isono sami phambi kukayihlo ukuba afuna ukuphila kwami na? Verse 2. Wathi kuye, makube kude lokho awuyukufa, bheka ubaba kezilutho olukhulu noma oluncane engakwambuleli kimi. Pho ubaba ubuya kungifihlela lento na, akuyukuba njalo. Verse 3. UDavide wabuye wafunga wathi, uyihlo uyazi kahle ukuthi ngifumene umusa emehlweni akho, uthi makangazi lokhu uJonathan funa abe nosizi, kepha kuphila kukaJehova nokuphila kwakho kukhona isinyathelo esisodwa nje phakathi kwami nokufa. Verse 4. UJonathan wayesethi kuDavide, noma kuyini inhliziyo yakhe ekushoyo, ngiyakukwenzela khona. Verse 5. UDavide wathi kuJonathan, bheka kusasa iya kwethwasa inyanga, angifanele ukuphutha ukuhlala nenkosi ekudleni, kepha ngivumele ukuba ngihambe ngicashe endle kuze kube sosukwini lesithathu ngakusihlwa. Verse 6. Uma uyihlo ngifica ngingekho, wothi uDavide wacela nokucela ukuba agijimele eBhethlehema umuzi wakhe, ngokuba kukhona lapho umhlatshelo weminyaka ngeminyaka owenzela wonke umndeni wakubo. Verse 7. Uma esho ukuthi kulungile inceku yakho yakuba nokuthula, kepha uma ethi ukuthela yazike ukuthi unqume okubi. Verse 8. Ngalokho yenzela inceku yakho isawu, ngokuba ungenisile inceku yakho ezivumelwaneni zikaJehova nawe. Kepha uma kukhona ububi kimi ngibulale, wena ngokuba ubuya kungiyiselani kuyihlo na. Verse 9. UJonathan wathi, makube kuthi nangoba uma bengazi nakanci ukuthi kunqunywe okubi ngubaba ukuba wehlelwe yikho, bengingayi kukutshela na. Verse 10. UDavide wayesethi kuJonathan, ngubani wakungitshela uma mhlawumbe uyihlo ekuphendula kabi na? Verse 11. UJonathan wathi kuDavide, woza siye endle, baphuma bobabili baye endle. Verse 12. UJonathan wathi kuDavide, Jehova Nkulunkulu kaIsrayeli, nxa ngimphenya ubaba ngalesikhathi kusasa noma ngomhlomunye, bheka uma kukuhle kuDavide, ngiyakumthumela kuwe ngikwambulelele kuwe. Verse 13. UJehova makenze njalo kuJonathan, enezele futhi uma kukuhle kubaba ukukwenzela okubi, ngingakwambuleli kuwe, ngikuvumele ukuba uhambe kahle, uJehova makabe nawe njengalokho ayenobaba. Verse 14. Awuyungenzela umusa kaJehova ukuba ngingafi ngisekhona kuphela. Verse 15. Kepha futhi mawunganqumi isihawu sakho endlini yami kuze kube phakade, hayi nalapho uJehova esenqumile zonke izitha zikaDavide ebusweni bomhlaba. Verse 16. UJonathan wasenza isivumelwano nendlu kaDavide, futhi uJehova wakubiza esandleni sezitha zikaDavide. Verse 17. UJonathan waphinda wamfungisa kumthanda kwakhe, ngoba wamthanda njengokuba ethanda umphefumulo wakhe. Verse 18. UJonathan wayesethi kuye, kusasa iya kwethasa inyanga, uya kufica ungekho ngoba isihlalo sakho siyakubaze. Verse 19. Usuhlalile izinsuku ezintathu, yehla masinyane uye kuleyo ndawo owacasha kuyo ngosuku lwesenzo leso, uhlale ngasetsheni lase-Ezeli. Verse 20. Ngiyakucibishela imicibisholo emithathu ngaseceleni kwalo, kungathi ngicibishela isigcibisholo. Verse 21. Bheka, ngiyakuthuma umfana ngokuthi hamba ufune imicibisholo. Uma ngithi kumfana, bheka imicibisholo enganeno kwakho, yithathe, woza wena ngokuba ungaba nokuthula, akukho lutho kuphila kukaJehova. Verse 22. Kepha uma ngithi kanje kumfana, bheka imicibisholo ingalapha yakwakho, hamba ngokuba uJehova ukumukisile. Verse 23. Namaqondana nendaba esikhulumile ngayo mina nawe, bheka uJehova uphakathi kwakho nami kuze kube phakade. Verse 24. UDavide wacasha masinyane endle, isethwasile inyanga inkosi yahlala ukudleni ukuba idle. Verse 25. Inkosi yahlala esihlalweni sayo njengakwezinye izikhathi, isihlalo esingasodongeni. UJonathan wema, u-Abhineri wahlala ngaseceleni kukaSawule, kepha indawo kaDavide yayiyise. Verse 26. Kodwa uSawule akakhulumanga lutho ngalolo suku ngokuba wacabanga ukuthi okuthile kumehlele, akahlamlukile impela, akahlamlukile. Verse 27. Kwathi ngangomuso emva kokuthwasa kwenyanga, ngolwesibili, indawo kaDavide yayiyise. USawule wathi kuJonathan indodana yakhe, indodana kaJese ayifika ngane ekudleni nayizolo nanamuhla na. Verse 28. UJonathan wamphendula uSawule wathi, uDavide wangicela nokungicela ukuba aye eBhethlehema. Verse 29. Wathi ake ungivumele ukuba ngihambe ngokuba umndeni wakithi unomhlatshelo emzini. Umfowethu ungiyalile manje ke, uma ngivumele umusa emehlweni akho mangihambe ngibone abafowethu. Ngalokho akafikanga etafuleni lenkosi. Verse 30. Dokotela kaSawuli yayisimvuthela uJonathani wathi kuye, wena ndodana wesifazane onakeleyo nohlubukileyo, angazi yini ukuthi ukhethile indodana kaJese kube ihlazo lakho nehlazo lobunqunu bukanyoko na? Verse 31. Ngoba izinsuku zonke indodana kaJese sekhona emhlabeni, awuyuzinza nombuso wakho. Ngalokho thumela umlethe kimi ngokuba ungowokufa yena. Verse 32. UJonathan wamphendula uSawule uyise wathi kuye, uyakubulalwelani, wenzeni na? Verse 33. USawule wamgema ngomkhonto ukuba amgwaze, wayesekwazi uJonathan ukuthi uyise unqume ukumbulala uDavide. Verse 34. UJonathan wasuka etafuleni evutha ulaka, akadlanga kudla ngosuku lwesibili lwenyanga ngoba wayenosizi ngenxa kaDavide lokhu yise emhlazisile. Verse 35. Kwase kuseni uJonathan waphuma waya edle ngesikhathi abasimisileyo noDavide umfana omncane enaye. Verse 36. Wathi kumfana wakhe, gijima ufune imcibisholo engiyicibishelayo. Esagijima umfana wacibishela umcibisholo ngaphambi kwakhe. Verse 37. Umfana esefikile endaweni yomcibisholo uJonathani ayicibishelayo, uJonathani wamemeza emva komfana wathi, umcibisholo awungaphambi kwakho na? Verse 38. UJonathani wamemeza emva komfana wathi, shesha ukhawuleze ungemi. Umfana kaJonathani waqoqa imcibisholo wafika enkosini yakhe. Verse 39. Kepha umfana wayengazi lutho oJonathani noDavide kuphela babeyazi le ndaba. Verse 40. UJonathani wanika umfana wakhe izikhali zakhe wathi kuye, hamba uzise emzini. Verse 41. Esehambile umfana uDavide wavuka ngaseningizimu, wawaphansi ngobuso bakhe, wakhothama kathathu, bangana, bakhalelana, waze wakhala kakhulu uDavide. Verse 42. UJonathan wathi kuDavide, hamba kahle lokhu sifungile sobabili igama likaJehova ngokuthi uJehova uyakuba phakathi kwami nawe, naphakathi kwenzalo yami nenzalo yakho kuze kube phakade. Wavuka wahamba uJonathan wangena emzini.